baile pula, baile enga unyala, baile pula ye itona. Na hasikia nyala, kiri aine pula. Mafula yo, mafula yo. Mwana kabusimyo, 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 mwana